So Alabama City, it's me to Bashan.
Castelli Situation Video.
Exclusive from ZTen.com.
Filipia Panacoso. Kwadi akantu selekeni mishini kile kofi chadi. Kwadi utego bapi efu basa vujamika kwa isabadi. Relationship inalemo na koti kufya todi lila nasadi. Basa tupelele fumwele niji nalemo pana masagadi. One next kwa isasela na wena liko wakasela. Pizi koli ni baby ndesile ya kansha lina exalemo pa mashare. Momento shiko mufyashi tushela pono mwana kashi. Sister fate kele panshi lifumo pada sapusha kalashi. Kukasame seten na pato mpanga kwa punte laksos. Ale imuna fya kapundo bachali la bachali nye laksos. Apali chitali ya life zito alifula tatuasu kama kos. Tolika tapeje apandinga doktor kese mupele kokos. Mugaizi na ye na tomupela song watituvike kumwela. Ambo kwa lasha maria shiku wantu evide jo watchkwela. Tuma wat shibosha tuma shows mutusha. If it's on demi shiri shamu ikwata pressure nga chiri ufya gabosha.
Kanshe fya shtike wa kambe fya kansh. Yari ya mporai. But anyways, no situation is permanent.
Maseleti
Akamboi
Stapa Team Buffy. Ije Hala Story.